mubyukuri kwegura kwa Mugabe nta muntu bitunguye n'abantu bose bari babyiteguye urabona icyakariye ryazanukiye byari bimaze kumukuraho icyizere kujya gisigaye kwari ukwegura cyangwa akeguzwa ku mwanya wa perezida kuko n'ubundi ishyaka ryohereza perezida rikamwohereza kuyihagararira none ikaba ishyaka rifata mbeho ubwinshi icyizere urumva nta kimwe yari asigaje ahubwo bavugaga ko bagiye kumukuraho icyizere umwanya wa perezida kandi koko bari bayitangiye bavuga ko umunsi wa kabiri bari bumukure.
Mu rwandiko umuyobozi w'inteko yasomeye abadepite yatangaje ko Mugabe yanditse avuga ko yeguye ku bushake bwe. Mwe mubona igitsure cyari kimuriho?
Ubushake bwe urabona abantu muri politiki bose bakubavuga ko babona muri politiki bati n'ubuyobozi hari gukina politiki kuko ejo yavugaga ko azayobora n'inama ya zanu PF izava mu kwezi kwa cumi n'abiri none kwegura wavuga ko ari ku bushake bwe mu by'ukuri ntabwo ari ubushake bwe nabonaga bamukaga igitutu ku mpande zombi igisirikare ntacyo yari afite icyakabiri ntabwo yari afite n'abaturage ntabwo yari afite nta kintu yari ashigaje yagombaga kugenda etiyeni.
Wareba se urebye Zimbabwe uko itera politiki yayo uko ihagaze muri iki gihe ubona kwegura kuvaho kwa perezida Mugabe hari icyo bihindura kuri politiki ya Zimbabwe?
Etienne hari abavuga ko umuntu uri buyobore ari we Emmerson Mnangagwa ari we uri buyobore ubu ngubu icyo gihugu ko amaze no guhabwa umwanya wo kuyobora bivuga ko n'ubundi ari buyobore igihugu bamwe bavuga ko ari incarnation cyangwa kwiyubuka Mugabe muri Emmerson Mnangagwa ariko Mnangagwa icyo natandukanye na Mugabe nuko bavuga ko we ibintu bigenda nabi akumva ko yakorana n'abantu b'abanyaburayi aribo basanga n'amafaranga ari nabo bari bafatira ibyemezo iriya guverinoma ya Mugabe we icyo kintu ariko mu by'ukuri ni umugabo wari ukuboko kw'indyo urumva mu by'ukuri birashoboka ko hashobora kuba impinduka kubera ko n'ibintu bihindutse kuko harabona ikintu bigiye bihinduka.
Frank Mwine, abasesengura politiki basanga ikibazo cyangwa se imungu yamunze Zimbabwe mu gihe kinini cyane isa nk'aho hari imungu cyangwa se hari ikibazo kigaragaza mu bihugu byinshi bya Afurika aho abayobozi bashaka gutinda ku butegetsi akenshi imiryango yabo akaba ari nk'aho yo igarurira igihugu cyose. Mubona iyi mpinduka hari icyo ishobora kuzana ku mugabane wa Afurika mu bindi bihugu?
Birashoboka Etienne, urabona na Mugabe yari amaze no kuvuga ko ari buzahagarika akandi mu bihumbi bibiri cumi n'umunani avuga ko abaturage bamukunda cyane wabonye n'abambaraga n'ubwo babakunda ariko iyo bamaze kugukuraho ububasha ubuhari pawa ubushobozi burya nicyo kikwereka ko abaturage batagukunda ahubwo wabakoreshaga cyangwa batinyaga kuvuga ko batagukunda birahari no mu karere birahari no muri Afurika muri rusange ariko mu by'ukuri iyo ubonye ibintu byabaye muri Cote d'Ivoire bakuraho abonye ibintu byabaye muri Burkina Faso bakuraho Brice Compaoré nawe bakagukubwira kwiyamamaza buhoro buhoro ushobora gusanga bose bavuga ko abantu babakunda babandagaje kandi birashoboka tubonye muri Zimbabwe urabona abantu bose bari mu kubyina asinzi n'iki byose ni nako binashoboka kuri aba ngaba bavuga ngo barakunda basinye itegeko nshinga bavuga ko abaturage aribo babategetse cyangwa ngo bashobora kubaho perezida Kanaka adahari babibonye birashoboka ko n'abo ngabo bakina ko bakundwa ko bashobora gutegeka kuzabakarabira mu maso ukabona babakwiye Etienne.
Ndabashimiye cyane Frank Mwine ni impuguke mu bya politiki mpuzamahanga n'amategeko tuvuganye ari Nairobi.